daidha kumapesana. Vaibu ya trendana, ramu ya yembana.
Daiza, daiza,
kuno kuko banana. Vaibu ya balana, ebyana vya shanana. Give me that thing ni kwatana mawe. Kuno kuko banana, vaibu ya balana, ebyana vya shanana. Give me that drink ni vibe na. Te wali kuwa kanana, eno vibe mwana ya parana. Nyeza yo baby na, tunyumia vya maka tuwa pambana. Katukuli wano tulikubichupana, aida ni joni bakwanana. Sima java nemana, ya mkula sente ya dukana. Taje daddy na, wachi wapima, ni kusaba na hilo leta water na. Tepi kwata na, kuli mwavu na, tuko waza baby ntutugenda na. Kuno kuko banana, vaibu ya balana, ebyana vya shanana. Give me that thing ni kwatana mawe. Kuno kuko banana, vaibu ya balana, ebyana vya shanana. Give me that drink ni vibe na. Aro, yanza dikitetana, mukubi ya rapunga sentana. Katimba gwira nana, belanda bakonga baduka nana. Kubaba na Ghana, deva na Kenya. Sirika reka rapu nejitana. Turiba bandana, deva tusoborana. Arikirao, daiza rikirao, rikirao. Murebe nutra. Sabaya kurambana, kubarumbana. Imukadi gida gweno barana. Kuno kuko banana, vaibu ya balana. Ebyana vya shanana. Kwatana mawe. Kuno kuko banana, vaibu ya barana, ebyana vya shanana. Give me that drink ni vibe na.
Hello, you see we cannot make it. If we teach off the right we teach on. If you try to fight we fight on. You cannot fight with Jalua. You know what? This is Daiza, long killer. You better know that we are gonna kill them.
We are both in Kuyi Babichi.
Where's our petrol?
God above all.